Masa Wuji Kenyan Bohi 001
Nakshi nakshi wangu my baby unanimaliza ngari ngari unawaka videdle kwenye kiza shingani kidani oh my baby unapendeza wanaenda ni dua yangu milele naonara leo niko na wewe kama ruba mimi nza kuganda Kifuani lala kubembeleze kama ya imama nza kulinda Na mshukuru ja kukupata kidoshi You got a beauty smile we mama wabobo Na wale wanyuma waliniona poyoy Lakini kwako manisha pika So let me sing for you, for you, for you, for you Minataka ni kuimbie Baby let me sing for you, for you Let me dance for you, for you, for you Minataka ni kudansi, yeah. Baby let me dance for you, for you Nyebaridi mindo dupe, nikufuniki na bubububu la maha Unanifanya minilewe, unaniweza kupenzi lako minakaba Mie, kote nilisaka saka, wakunifati moyo wangu sikupata Mabepe, wengi nilitapatapa, wakaucheza moyo toka kama karata Shukuru ja kukupata kidoshi You got a beauty smile we mama wabobo Wale wanyuma waliniona poyoni Lakini kwako manisha pika So let me sing for you For you For you For you Minataka ni kuimbie Baby let me sing for you For you Let me dance for you For you For you For you Minataka ni kudansie Baby let me dance for you So let me sing for you, for you, for you, for you. Minataka ni kuimbie, baby let me sing for you, for you. Let me dance for you, for you, for you, for you. Minataka ni kudansie, baby let me dance for you.
For you.